I bɛ baara jumɛn kɛ?
N bɛ sɛnɛ kɛ. N ye sɛnɛkɛla ye.
I bɛ mun sɛnɛ i ka foro la?
N bɛ ɲɔ de sɛnɛ.
I bɛ sɛnɛ kɛ tuma jumɛn?
N bɛ sɛnɛ kɛ don o don.
Bakari dun, a bɛ sɛnɛ kɛ wa?
Ayi, a tɛ sɛnɛ kɛ. A bɛ ngɔni de fɔ.